We are one baby billion in the window. Now you know can in and it was a window. Producer Billy. Ola zimba munaji, ola mwene maginya ukamba. Mabenzi magi theka nini nangola, mabenzi magi theka nini nangola. Na yune namudwa egwito. Na yune namudwa e ukamba. Gabwana nye nazai. Gaumani liye kwa zai. Gaumani liye kwa zai magwa. Twa umaba undwa e kwenu. Twa umaba utwende kwenu. Mane na doni, geya iwe ni adoni. Menda vye ni chao mekwenda. Kasi chingu dhe juigalanye. Kindwa wangu dhe juigalanye. Darumeta ye binda ya mudia. Nasisi ya umbe waku. Nadabia siya kunila nenda. Nasisi ya umbe waku. Nadabia siya kunila nenda. Swisi ya kubedi ninzeo. Iga nadambu ye wambalasi. Na ijana tamwede wambalasi. Na usisa kumayolo kuzea. Ujana tauke wandi ngongo. Na usisa kumayolo kuzea. Ujana tauke wandi ngongo. I went to a one who was there. Did I be an amiga lawyer? I knew you had to miss a martin.
Junction, wala tukwata majiri original. Ma,
Terrazzo and Moldings, Kenya. Cynthia Gisenge was Senges. Kuma boya mwinge. Kadonsoni. Genesis sister wa kuita wa. Linda Gisenge. Queen D. And Sinuka. Kede kasana eh. Yo. Mr. and Mrs. Sniper 002. Kede kaisana na family yenu. Email connection, phones, and accessories. Alo kwata, simu original. Na ila latest, yon ila si umyeso eh. Siyo vito, Mr. Mutua, Nongi. Kede siye, Madam Charity Mutui. Na wimu ya nukumi yamu no. Yewa ya. And bana sikio, wala muna wako wangu. Patrick Mothauki Ola Motangas Wangu Dan Kioko Umaku ya Ulaya Gezesi Agamba Onde Alame America Noime ya Tumata Mnona Mwane Yowani Pastor Dan Mwende Simo Gezesi Makasto Mwonde Vau King's Cave Chani Mombasa Samu Wades Waketari Awa Ninyama Liwala Masu Kedaka Elikuwa Tito Wende Mo Mabagi Bita One Kedazi Anuma Mabagi Tree Church Boy Manasa Kumabuya Ikuda Yana ya muziki Prezo Logistics Nenungi jamu mingu wa nyumba Maya mumanu Fiesta Esi Umba zombe Kedeka Mina ya kwa Umba zombe